just want to raise an altar. Kazitanaya na. Mesitaya. Senima kiteka taya taya.
Yesu peke wasaili utukufu, wasaili utukufu, wasaili utukufu, Yesu peke wasaili. Umeketi kwenye enzi yote, umeketi kwenye enzi yote, Yesu peke wasaili utu. Hey, umeketi kwenye enzi yote, enzi yote, Yesu peke unasaili utu.
Wasaili utu.
Lift him up.
Wasaili utu.
Yesu peke.
Wasa hili
utukufu, wasa hili utukufu,
Yesu peke,
Yesu peke, wasa hili utukufu.
Hey, umeketi kwenye,
umeketi kwenye enzi yote.
Worship God now, come on! Juu ya mamlaka zote, juu ya falme zote. Lift him up, come on, come on, come on, come on.
Wasaili utukufu,
Yesu peke.
yako Yesu.
Chukua utukufu wako.